ni wada, ni wada glaze. Nacho shaskia, check it, nacho shaskia. Dogo tararara.
Great spikes. Down the name.
Do you need check?
Tusi toke kill zombie. Tusi toke kill zombie. Turn the right, turn the left, kill zombie. Ini dance ama zombie. Tusi toke kill zombie. Turn the right, turn the left, kill zombie. Tusi toke kill zombie. Tusi toke kill zombie. Tusi toke kill zombie. Turn the right, turn the left, kill zombie. Tusi toke kill zombie.
Jina ni kanti.
Tusi toke kill zombie.
After kumochoka, tuanze kuzitoka. Kwanza vua topa, miondoko kiondoka. Pawe, tusi toke kill zombie. Shishaskia. Kani mbaa, basi unasema ni mbaa. Suno John kina nani? Wewe, na tushaskia. Tusi toke kill zombie. Tusi toke kill zombie. Tingika, tingika kill zombie. Mochoa, mochoa kill zombie. Se, hii tingonde mekuja. Sai tuko ndani tunajump. Koruka, tan ukitupa leo dance na maju. Zimeshika juu ya chupa mbili tu. Waleve kwa na signal spin your dice mara mbili twende, twende.
Tusi toke kill zombie. Tusi toke kill zombie. Twende right, twende left kill zombie. Ini dance ama zombie. Tusi toke kill zombie. Twende right, twende left kill zombie. Tusi toke kill zombie. Tusi toke kill zombie. Tusi toke kill zombie. Twende right, twende left kill zombie.
Leon Koryang loko ni piam. Sambi flani mi black imenyo kudyang. Atusele manyas labda grams ina kwa massive representing kabwang. HQ zombie land kwa machamp. Nagote machaji wate wanajoku grind. Sani kusele doba hot Instagram. Sani kusele doba hot Instagram. Beba staki kan labda party cap. Dance diverse mass thing anonymous. Apo modi kitu ume disem breaky das. Ukweza nina steam utatingika gwash. Solution musta kula gat. Banjo front line kiros clat. Zombie 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 checky. Zombie 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 zombie.